tuatai i whānau mai i te tautohe tohe, i whanake mai i te tautohe tohe, ka whanake tonu kāore kore me te tautohe tohe. Ki te kāwanatanga, ki ngā iwi kāore e mārama ana, e kuare ana ki te kaupapa, ki etahi, wā tātou ake whanaunga, e pātai tunu ana, hea te tate, hea te take, hea te take. Hoeno, ko tō tātou reo Māori, ko te oranga o te mātauranga Māori, ko te whakawhanake i te tirohanga Māori, ki roto i ngā tamariki,